tusisinkane olola omukono gwo onkomeko omulire mumirembe gyo
museno ndikuganyize
sirina mucange
temuli
byona
biryo
birekawo mani lulibalumo
lulibalumo
olimpita erinnya lyange Chipampuze
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 Chipampuze.